Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu. Sema Baba kwa jina la Yesu.
Baba kwa jina.
Nimesikia neno lako.
Nimesikia neno lako.
Leo nimesikia neno lako.
Leo nimesikia neno lako.
Na imani imejengeka ndani yangu.
Na imani imejengeka ndani.
Kwa sababu hiyo e Bwana.
Kwa sababu hiyo e
Bwana. Katika jina la Yesu Kristo.
Katika jina la Yesu.
Katika jina la Yesu Kristo.
Katika jina la.
Aliye neno la Mungu.
Aliye neno la Mungu.
Aliye neno la Mungu.
Aliye neno la.
Imani imejengwa ndani yangu.
Imani imejengwa ndani.
Neno lako nasema imani ni ngao.
Nasema
imani ni ngao.
Imani ni ngao.
Kwa sababu hiyo.
Kwa sababu hiyo.
Ataki yoyote.
Ataki yoyote.
Inayofuatilia damu yangu.
Inayofuatilia damu yangu.
Magonjwa ya damu yote.
Magonjwa ya damu yote.
Yanayohama kutoka familia.
Yanayohama kutoka familia.
Hadi familia.
Hadi familia.
Kwa wazazi.
Kwa wazazi.
Hadi kwa watoto.
Hadi kwa watoto.
Naanza na hayo e Bwana.
Naanza na hayo e Bwana.
Fuatilia damu yangu Yesu Kristo.
Fuatilia damu yangu Yesu Kristo.
Ninatamka saa hii.
Ninatamka saa hii.
Sauti yoyote.
Sauti yoyote.
Inayotembea kwenye damu.
Inayotembea kwenye damu.
Ikisema hii ni kansa.
Ikisema hii ni kansa.
Ikisema mimi ni kansa.
Ikisema mimi ni
kansa. Sauti yoyote.
Sauti yoyote.
Inayotembea kwenye damu.
Inayotembea kwenye damu.
Ikijitambulisha.
Ili kujitambulisha.
Mimi ni pumu.
Mimi ni pumu.
Mimi ni diabetes.
Mimi ni diabetes.
Mimi ni HIV.
Mimi ni HIV.
Kiasi kwamba wakichukua damu yangu.
Wakichukua damu yangu.
Ili kuipima.
Ili kuipima.
Kuna kitu inawaeleza.
Kuna kitu inawaeleza.
Nikwambie kitu hapo. I have a lot of things to share. Mungu atusaidie. When you go to the hospital, daktari anasema ngoja tuangalie damu yako inasemaje. Kumbe damu inasema. Mali mengine sema hivi, let us go for the full blood picture. Kume damu kuna picha inaonyesha. Kume damu inasema. Damu yangu inasemaje? Damu yako inasemaje? Mtu ameenda kwa daktari anasema, ah bwana damu yako inanionyesha hapa au damu yako inaniambia hapa. Kuna wadudu humu ndani wa cancer. Kuna wadudu wa HIV. Ah bwana nimecheki nimeangalia hapa kuna uvimbe. Maana yake damu inasema mimi ni damu inasema mimi nina au mimi ni. Kwa kuna mtu mle ndani ya damu anajitambulisha. Mimi ni kansa. Kuna mtu ndani ya damu anajitambulisha. Mimi ni HIV. Sema kwa jina la Yesu. Kila sauti ndani ya damu yangu.
Kila sauti ndani.
Inayosema mimi ni kansa.
Inayosema mimi ni HIV.
Inayosema mimi ni HIV. Leo hii ninatamka.
Leo hii ninatamka.
Nyamaza kimya.
Nyamaza kimya.
Nyamaza kimya.
Nyamaza kimya.
Kila sauti.
Kila sauti.
Ina influence yake.
Ina influence yake.
Kila sauti.
Kila sauti.
Ina maelekezo yake.
Ina maelekezo yake.
Sauti ya kansa.
Sauti ya kansa.
Ina maelekezo yake kwenye ngozi.
Ina maelekezo yake kwenye
ngozi. Ina maelekezo yake.
Ina maelekezo yake.
Kwenye mwili.
Kwenye mwili.
Sauti ya HIV.
Sauti ya HIV.
Ina maelekezo yake kwenye mwili.
Maelekezo yake kwenye mwili.
Inayaambia mwili.
Inayaambia mwili.
Inayaambia mwili ukonde.
Inayaambia mwili ukonde.
Inayaambia mwili upoteze afya.
Inayaambia mwili upoteze afya.
Kila maelekezo ya sauti.
Maelekezo ya sauti.
Kila maelekezo ya sauti ya magonjo.
Maelekezo ya sauti.
Ndani ya mwili wangu.
Ndani ya mwili.
Ndani ya damu yangu.
Ndani ya damu yangu.
Maelekezo yoyote.
Maelekezo yoyote.
Sauti yoyote.
Sauti yoyote.
Picha yoyote.
Picha yoyote.
Inayotoa damu yangu.
Inayotoa damu yangu.
Kinyume na afya yangu.
Kinyume na afya.
Nyamaza kimya.
Nyamaza kimya.
Ninaipoteza picha hiyo.
Naipoteza picha.
Ninaiharibu picha hiyo.
Naiharibu picha.
Naiharibu picha hiyo.
Naiharibu
kwa jina la Yesu.
Kwa jina la.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la.
Leo yeye Bwana.
Leo yeye Bwana.
Ninaingia kwa jina la Yesu.
Ninaingia kwa jina la Yesu.
Ndani ya damu yangu.
Ndani ya damu
yangu. Na kuisemesha.
Na kuisemesha.
Na kuisemesha.
Na kuisemesha.
Kila sauti ndani yako.
Kila sauti ndani.
Kila sauti inayotoka.
Kila sauti inayotoka.
Kwenye damu hii.
Kwenye damu.
Kila sauti inayotoka.
Kila sauti inayotoka.
Kwenye damu hii.
Kwenye damu hii.
Na kusababisha.
Na kusababisha.
Madhara kwenye afya.
Madhara kwenye.
Damu zinatoka puani.
Damu zinatoka.
Damu zinatoka kwenye matundu ya afya yangu kwa jina la Yesu. Kila damu inayotembea,
damu inayotembea,
kila damu inayotembea,
damu inayotembea,
na athari yoyote,
athari yoyote,
kila sauti inayotembea,
kila sauti inayotembea
ndani ya damu yangu,
ndani ya damu yangu,
sauti inayohama,
sauti inayohama
kutoka kwenye kizazi,
kutoka kwenye kizazi,
hata kwenye kizazi,
hata kwenye kizazi,
kwa jina la Yesu. Natamka leo hii, nyamaza kimya,
nyamaza kimya
na madhara yako
na
athari zako kwa jina la Yesu.
Na
nyamazisha kimya
leo hii
Bwana. Neno linasema.
Neno linasema.
Neno linasema.
Neno linasema.
Ni upanga wa roho.
Ni upanga wa roho.
Neno lako ni upanga wa roho.
Lakini
neno linasema.
Lakini neno linasema.
Umeifanya sauti yangu.
Umeifanya sauti yangu.
Na kinywa changu.
Na kinywa
kuwa upanga.
Kuwa upanga.
Kwa sababu hiyo leo hii.
Kwa sababu hiyo leo hii.
I attack.
I attack. I attack.
Ninaipiga.
Kila adui aliyeingia.
Ndani ya damu yangu.
I destroy them now.
In the name of Jesus.
I destroy them now.
Kila aliyekuja kuharibu.
Kwa jina la Yesu.
Anaharibiwa sasa.
Anaharibiwa sasa.
Kinaharibiwa sasa.
Kila kinachoharibu afya yangu.
I destroy it now.
Kila kinachoharibu afya ya watoto wangu.
I destroy it now.
Kila kinachoharibu afya ya uzazi wangu.
I destroy it now.
Kila kinachoharibu afya ya ngozi yangu.
I destroy it now.
I destroy it now.
Kila kinachoharibu afya ya mwili wangu.
Be destroyed now.
Be destroyed now.
Kila kilichokaa kwenye homoni zangu.
Kinachoharibu afya ya ngozi yangu.
Afya ya mwili wangu.
Afya ya mwili wangu.
Afya ya akili yangu.
Afya ya miguu yangu.
Afya ya tumbo langu.
Kwa jina la Yesu.
I destroy it now.
Chochote kinachokaa kwenye mwili wangu.
Kinachoharibu.
Afya ya macho yangu.
Afya ya masikio yangu.
Afya ya kichwa changu.
I destroy it now.
In the name of Jesus.
I destroy it now.
In the name of Jesus.
I destroy it now.
Ninakiharibu saa hii.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Ninakataa.
Kila kinachotembea kwenye damu. Hakitanitafuta tena.
Hakitanitafuta tena.
Hakitanikalisha chini tena.
Kwa jina la Yesu.
I destroy it now.
In the name of Jesus.
Kotala baya kataya be.
Kototorebeba. Lito pasaki titi baradaba. Lenta pasaki tizige bada.
By the sword of the spirit.
Kwa upanga wa roho.
Ninaharibu kila kinachoongea kwenye sauti ya damu yangu.
Kwa jina la Yesu.
Na kutoa utambulisho.
Yee,
kila sauti ya kwenye damu ambayo madaktari wanatumia kusema huu ni ugonjwa fulani.
Kwa jina la Yesu.
I destroy it now.
Hiyo sauti naikausha.
Hiyo sauti naiharibu saa hii.
Naipoteza nguvu yake.
Napoteza nguvu yake.
Sauti ya kansa.
Napoteza nguvu yake.
Sauti ya HIV.
Napoteza nguvu yake.
Sauti ya fibroid.
Napoteza nguvu yake.
Sauti ya magonjwa ya uzazi.
Napoteza nguvu yake.
Kwa jina la Yesu.
Haitasikika.
Haitasikika.
Watacheki na kusema
sauti hii hatuisiki.
Watacheki na kusema hakuna ugonjwa huu.
Nakataa
kwa jina la Yesu.
Wanawake wengi wamekuwa na magonjwa ya uzazi.
Kwa jina la Yesu.
Kwangu nakataa.
Kwangu nakataa.
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 Uvimbe kwenye matiti.
Nakataa.
Kansa za maziwa.
Nakataa.
Kansa za utumbo.
Nakataa.
Kansa ya ngozi.
Nakataa.
Kwa jina la Yesu.
Nakataa.
Kwa jina la Yesu.
Shida kwenye ubongo.
Shida kwenye fuvu.
Shida kwenye mifupa.
Shida kwenye seli za damu.
Nakataa kwa jina la Yesu.
I destroy it now.
In the name of Jesus.
Neno linasema kwa mafuta ya Roho Mtakatifu tunavunja kinanira
chochote nilichoungwa nacho
kutoka kwenye familia,
kutoka kwa wazazi,
kama ni kisukari,
kwa jina la Yesu.
I break it now by the anointing of God.
I break it now
by the anointing of the Holy Ghost.
I break it now.
I break it now.
I break it now.
I break it now.
Kila kuungwa nilikoungwa nako
kwenye magonjwa,
I break it now.
In the name of Jesus.
I break it now.
In the name of Jesus.
In the name of Jesus.
I break it now.
In the name of the Lord.
In the name of Jesus.
I break it now.
By the anointing of the Holy Ghost.
Every yoke is broken.
Every yoke is broken.
Kila kisichotaka kuniachia.
I break it now.
By the anointing of the Holy Ghost.
Shatola baraka desh.
Rishatale basuka.
Reshisapale katusa.
Shatoli bakate.
Rapatika sota
koje keto barati
rapato le bakaso
ribo kosokoto
nitazeeka na macho yangu,
nitazeeka na meno yangu,
nitazeeka na miguu yangu,
nitazeeka
na viungo vyangu.
Hautavunjika mfupa wangu hata mmoja,
sitapoteza jino hata moja.
Nazeeka
na meno yangu kwa jina Yesu. Nakataa maumivu yanayoletwa na bakteria, nakataa maumivu yanayoletwa na virusi, nakataa maumivu yanayoletwa na seli mbaya za damu kwa jina la Yesu. Kota ochakata parisha katena barane sotori ya batato rate bakasete lakotoko baya kata rabakete kataya sato la baya kata miaka imitano kwa jina la Yesu. Sitaingia kwenye hospitali yoyote, nakataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sitaingia kwenye vitabu vya magonjwa, nakataa. Miaka imitano nakataa. Listi ya jina langu haitakuwepo kwenye magonjwa. Listi ya jina langu haitakuwepo kwa madaktari waliowatibu. Kwa jina la Yesu nakataa, nakataa, nakataa kwa jina la Yesu. I take my healing now kwa jina la Yesu. Hicho kinachouma, nyamaza kimya, nyamaza kimya, nyamaza kimya, nyamaza kimya. Wewe uliyekaa kwenye meno unayesababisha meno kuuma kama ni bakteria, sikia neno la Bwana. Unakufa sasa, unakufa sasa, na kuondolea uwezo wake, na kuondolea uwezo wako, na kuondolea uhai wako kwa jina la Yesu, na kuondolea uhai wako kwa jina la Yesu. Wewe uliyekaa kwenye tumbo na kusababisha magonjwa, afya yangu kudorora kwa jina la Yesu, na kuondolea sauti yako, na kuondolea sauti yako. Utanitawala. Wengine wanatawaliwa na maumivu paka wanalala, wanaahirisha kazi zao. I receive my dominion back. I dominate. I dominate my health. I receive dominion over health in the name of Jesus. Jino itaniahirishia kazi zangu, miguu itaniahirishia kazi zangu, uvimbe utaniahirishia kazi zangu, ngozi itaniahirishia kazi zangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sitalala. I will not be dominated. I dominate. I dominate. I dominate. I dominate. I dominate. Shut up. Panaka shakere patatesh sakia tabaraka rote patetokoto shakata bakota nyapa rapaseke tokote shato makeseke
belekere meliza na zuze etaraba ia kabana gori na made rakaba
maja tala barata
rabala na sange de la baza iga rama ya sokota barako rabara diga sege dege rebrada maria sokoto barako ya madalina bele kora bana dosa bele kanida habra bisisi habra taske za dia ya laske de eita le peske la azu bele labia etaba bele ketelebe ya kapala nazo bele kora bana diga ba hitaba zobara toria rebana dosa lume shetelima bara kora bana nama reja bele kora bana kani bele sokia bana nama yeso ke valena mozula shakaya bana dosa valina ba bata kora bana mamuse eta bele kobia mata lisa katapa risa katapa ia kabala de chama ia kasonia mada malidia hebra na pasa rekoria riba baba randa na bashekete bele kola balina buzele kato bara koria ma ita kabala na bele kola mata hebra na basekete hebra na mali atakato lo bosko bahanda hebra na zadi atatelingede hebra na bada gana masa ia kebele kada bada no no Kedina malaga de lisa le dita malanda nyeshe E prata sida baranda Breketeli ya brahando Makata bara Rekebele kedebe Iyana basokoto Bele kata palanda E prade sonia maata Bene susha atalamune E prada bali ya gadama E prada sogo do neba Bele kata pa Bele kata pala maske libido E prada sokoto Bele kata pa Rako paradosa Rebekedeli malanda baraka Ebrada mandali kora balina magazia Ebrada marakatabala Iyashepele koto Barakora maranuse Biligada mazanga kalemeketia Ebrada marakadaba Ebrada balia gadaba Iyasada malaga nebesele nuza atalabania Epetele koto Baragose Baragose limeketa Biligada muza nandarude epetika Ebrada maria Raka maranuse limekezeme Ebrada balia katapa Rako maranuse Yo solute hebra na musa na alto bele kotopa bana sokotobo ya kapala noga bele noga hebra sizo no maniga bana isa hebra na bania kadama hebra na bania kadama kapala kadama bana kadama sekete lepele kete lima na kadama Kamani, Hebrasiga Tali, Hebana Kanaba, Likemeliga, Hebradama Sokoto, Nogabeline, Ibrana Mata Nikido,
Seba Quatina, yes, Quatina, yes, Kila Sauti, Dania Damuyangu, Kila Sauti,
Kila Sauti.
What to Mungu, when it comes to health, you cannot become anything if you don't have good health. Ndoto zote hazina maana kama hatuna afya nzuri.
Yes.
Ndoto zote hazina maana kama afya ni mbaya. So when it comes to health, deal with it perpendicularly. Throw it all. Hapo usiombe kwa pose, mtu wa Mungu.
Yes.
Usiombe kwa expectation kwamba pastor ataniombea.
Yes.
Clear. Tumeiombea miaka mitano, mambo makubwa yatokee, ndoto zitokee, watu wapate nafasi za maana, watu wainuke. It only mean something when you are healthy.
Yes.
Think of this. Rais akuteue kuwa mtu wa maana mahali fulani and your health is crushing. Doesn't bring any meaning. Everything else will bring meaning if first you are healed. If first you walk in the proper healing. Jana juzi nilisema afya ndio mtaji wa kwanza, sio fedha. We started with money just because people love money, but we were supposed actually to start with health. Na hapa nimekuonyesha kutoka kwenye neno la Mungu, hizi ni mbinu na siri za ufalme wa Mungu, fikiri, umewahi kusikia wapi wetu na izungumzisha damu na sauti zake? Everything else is the voice in the blood.
Mm-hmm.
Voice in the blood. What doctors are taking, they are taking to consult your blood. Doctors are consulting your blood. They are asking your blood, what is happening there? And the blood is telling, there is cancer in here. There is HIV in here. That's why whatever anachofeel uko nje kina feel hivyo. Why don't we say today in the name of Jesus,
yes,
we shut up every voice in the blood.
Amen.
Biblia inasema damu ya Yesu inanena mema.
Yes.
Wakati damu nyingine zinanena HIV, wakati damu nyingine zinanena cancer, wakati damu nyingine zinanena disease,
yes,
damu ya Yesu inanena mema.
Yes.
Sema kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Damu ya Yesu inanena mema.
Damu ya Yesu inanena.
Nimeungwa na damu ya Yesu.
Nimeungwa
na damu ya Yesu.
Nimeungwa na damu ya Yesu.
Ninaikataa.
Ninaikataa.
Kila sauti.
Kila sauti
inayonena tofauti
na
damu ya Yesu
ndani
ya damu yangu,
kila sauti
inayosema ni kansa,
ninaikataa,
haina uwezo, haitapenya, influence yake, haitapenya uwezo wake, haitapenya ushawishi wake. Sauti yake inanyamaza kimya. Sauti ya kansa ndani ya damu yangu, nyamaza kimya. Sauti ya HIV ndani ya damu yangu, nyamaza kimya. Sauti ya malaria ndani ya damu yangu, nyamaza kimya. Sauti ya magonjwa ya kuambukiza ndani ya damu yangu, nyamaza kimya. Kwa namna yoyote ile, kuanzia leo hii naweka kava, naweka kava, naweka covering, naweka ulinzi,
naweka ulinzi.
Maneno haya ninayoyaongea saa hii yanafanyika sauti, yanafanyika sauti, yanafanyika sauti, sauti ya kushindana, sauti ya kupinga, na sauti nyingine yoyote itakayoingia ndani yangu, itakayoingia kwenye damu yangu, ikipenya ugonjwa wote, ikipenya bakteria yote, ikipenya kirusi chochote, kitaikuta sauti hii, kitaikuta sauti hii ya kuvunja vunja, ya kupiga, katika jina la Yesu. Naziwezesha leo hii seli zangu za damu zenye kushinda, seli zangu za damu, seli zangu za damu zenye kushinda, naziwezesha leo hii, nazipa nguvu seli ambazo ni askari ndani ya damu yangu, kwa jina la Yesu. Every soldier in my blood, every soldier in my blood is empowered now, is empowered now, is strengthened now, in the name of Jesus, to fight every virus, to fight every bacteria. Be empowered now, be empowered now, be empowered now, with the ability of angels, with the ability of angels. Every cell in my body, receive ability of angels. Kila seli ndani ya damu yangu, every soldier, every soldier cell, every soldier cell, kila askari ambaye ni seli wa damu yangu, kwa jina la Yesu. Yesu. Pokea uwezo wa malaika, pokea uwezo wa malaika. Magonjwa yatapita ndani ya damu yangu, magonjwa yatapita, mateso yatapita, maumivu yatapita kwa jina la Yesu. Na kama kilikuwepo chochote, toka saa hii, toka saa hii, toka saa hii, toka saa hii, huo ugonjwa unaharibiwa kwa jina la Yesu. Unaharibiwa saa hii, hicho kirusi kinaharibiwa, au virusi wanaharibiwa, bakteria wanaharibiwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila plasmodium inaharibiwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila bakteria, kila kirusi, kila bakteria, kila kirusi kinaharibiwa saa hii. Kila seli mbaya inaharibiwa saa hii. Kila sumu inaharibiwa saa hii kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Enyi askari wa damu yangu, inuka hima, pokea uwezo wa Mungu, pokea upako wa Roho Mtakatifu, pokea upako wa Roho Mtakatifu, upako wa Roho Mtakatifu kwenye seli zangu za damu, upako wa Roho Mtakatifu kwenye seli zangu za damu. Amazing healing is happening now in the name of Jesus. Supernatural healing is happening now in the name of Jesus. Pokea afya ya kiungu kwa jina la Yesu, pokea afya ya kiungu kwa jina la Yesu, pokea afya ya kiungu seli zangu za damu, pokea afya ya kiungu e damu yangu, pokea afya ya kiungu e ngozi yangu, pokea afya ya kiungu fizi zangu, pokea afya ya kiungu meno yangu, pokea afya ya kiungu macho yangu, pokea afya ya kiungu kichwa changu, pokea afya ya kiungu kuanzia seli zangu za damu, kuanzia misuli yangu, mishipa yangu, kichwa changu, moyo wangu, mapafu yangu, figo zangu. Healing now, healing now, healing now, healing now. Divine healing, divine healing, divine healing, divine healing. Ninarudisha afya kwenye mapafu, afya kwenye figo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kilichoharibika kinaumbwa upya, kila kiungo, every organ in my body iliyoharibika, receive life now, receive life now, receive life now kwa jina la Yesu, receive life now. Mapafu yangu, receive life now. Figo yangu, receive life now. Uti wa mgongo wangu, receive life now, receive life now. Every bone marrow in my bone, receive life now. Life in my bone marrows, life in my bone marrows, life in my bone marrows. From the soles of my feet, from the soles of my feet to the crown of my head, life, 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 life in my blood, life in my blood, life in my blood, in the name of Jesus. Kotoshabaya retokosotobaya lekotokotosh tanibaya katesh tanibaya katesh kolebaya katesh kinosoto. Sema kwa jina Yesu, Baba ni lako, nasema nyoka alipoinuka kule mbinguni, malaika wako alimfukuza na mahali pake hapakuonekana. Leo hii kwa jina la Yesu, seli zangu za damu, pokea uwezo wa malaika, pokea uwezo wa malaika kwa jina la Yesu. Chochote kilichokaa kwenye mwili wangu kuleta madhara ya afya kwa jina la Yesu, madhara ya kiafya kwa jina la Yesu, leo hii unaondoka na mahali pake hapataonekana, mahali pa magonjwa hapataonekana. Mwili wangu hautakalisha magonjwa, hakuna kiti chake. No accommodation for diseases, no vacancy, no vacancy for virus, no vacancy for virus, no vacancy for bacteria, no vacancy for diseases, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Haitaka ugonjwa wote, plasmodium yoyote, kirusi chochote, hakitaka kwa jina Yesu, kwa jina Yesu. New blood in my blood, new cell blood, new skin, new teeth, new teeth, new teeth, new lung, new lung, in the name of Jesus. Mapafu mapya, figo mpya, damu mpya, mishipa mipya, moyo mpya, I receive them now. Brand new, brand new heart, brand new blood,
brand new blood vessels in the name of Jesus. In the name of Jesus. As I pray now. As I pray now. As I pray now. Healing is coming now. Healing is coming in now. Healing is coming in now. I'm induced with divine healing. I'm induced with divine healing. In the name of Jesus. The liquid of heaven. The liquid of heaven is coming in my body. The fluid of above. The fluid from above. In the name of Jesus. Magoti yangu. Ayata poteza. Fluid zake. Kwa jina la Yesu. Nakata. Every arthritis. Naikata. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nakata. Magonjwa ya figo. Nakata. Magonjwa ya mapafu. Nakata. Magonjwa ya mifupa. Nakata. Magonjwa ya ngozi. Nakata. Vyambo vitakufa kwa jina la Yesu. Magonjwa ya macho. Nakata. Magonjwa ya akili. Nakata. Kwa jina la Yesu. Katosha katara. Rapa katenge pagasusi. Shatoka reka. Rapeskete. Shatoka se. Bala kotose. Kari abatoka. Zolo magina bara koske. Ibrana sobi akadata ma. Ia kebele nendi onokose. Bara shata paremalu. Sema kila andiko lilo andikwa ndani ya damu yangu linalifuta. Every other writing can change. Madaktari wakiandika mtu akipona wanabadilisha report, lakini scripture cannot be broken. Today I write concerning my blood. I write it is forever healed. Concerning my blood. Damu yangu imeandikwa. Damu yangu imeandikwa. Iko sawa. Iko nzima. Kila utakaposoma watasema virusi hakuna, bakteria hakuna, ugonjwa hakuna kwa jina la Yesu. Naandika report mpya. Naandika report mpya. Naandika report mpya kwa jina la Yesu. Naandika report mpya kwa jina la Yesu. Na hivi ndivyo utakavyosoma kwenye kila kipimo. Kwenye kila kipimo. Na madhara yake yataonekana kwenye mwili wangu. Hivi ndivyo utakavyosoma. Hana fibroid tena. Hivi ndivyo utakavyosema. No HIV virus. Hivi ndivyo utakavyosema. No fibroids. Hivi ndivyo utakavyosema. Hakuna uvimbe. Ndivyo utakavyosema. Hakuna arthritis. Ndivyo utakavyosema. Hakuna tatizo lolote. Every doctor will check and say no disease. Fresh blood. Fresh womb. Fresh bones. Fresh blood vessel. Fresh heart. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Fuko wangu wa uzazi uko sawa. Uko sawa. Fumo wangu wa uzazi uko clean. Doesn't matter what happened. I clean it now. Shetora paketeke. Reto sakati. Rapateke. Satora paketeke. Is your low sperm count? Nakata. Is your mayai kuwa mbali? Nakata. Is your kukosa watoto? Nakata. Saketoske prane. Ritos de Paria, Ratos de Tei, Pasus Cata, Shekeli Barazo, Sema ya damu yangu lisikie neno la Bwana. You are fresh. Every voice. Kila sauti ya mauti nyamaza kimya. Kila sauti ya mauti kwenye mwili huu nyamaza kimya. I walk from today in divine health. Na kwa sababu hiyo ninafungulia sasa ukiko wa uzima, ukiko wa afya kwa jina la Yesu. Kila attack inayokuja inazuiwa nje, inazuiwa nje, inagonga ukuta, inagonga ukuta. Madhara hakuna kwa jina la Yesu. Naweka ukigo kwenye ngozi yangu, kwenye pua yangu, kwenye viungo vyangu vya uzazi. Naweka ukigo kwenye mwili wangu. Nakataa, no disease will pass on my skin. Nakataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nafungulia ukigo sahi, ye Bwana. Umesema mauti na uzima viko kwenye uweza, katika uweza wa ulimi. Nami saiye Bwana kwa ulimi wangu, nafungulia endless life, uzima usioisha kwenye damu yangu, uzima usioisha kwenye tumbo langu, uzima usioisha kwenye mwili wangu, uzima usioisha kwenye afya yangu, kwa jina la Yesu. From today, January to December, 2026, January to December, 2027, January to December, 2028, January to December, 2029, January to December, 2030, January to December. Every year ahead, from today, in the name of Jesus, I walk in divine health. I walk in divine health. Afya ya kiungo inatembea kwenye mwili wangu. Afya ya kiungo kwa watoto wangu, afya ya kiungu kwa mwenzi wangu, afya ya kiungu kwenye vitu vyangu, kwa jina la Yesu. Wiko kila mahali, wiko kila mahali, nimezingirwa na afya njema, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba umeweka mauti na uzima mbele yangu, kwa jina la Yesu. Leo hii na mimi nazishuhudiza mbingu, kama wewe ulivyoshuhudiza, na mimi na sign mkataba huo. Napokea mkataba wako ambao mbingu na nchi ni mashahidi, na mimi nimesaini. Nimechagua uzima, nimechagua uzima. Ulisema tuchague, nimechagua uzima kwa ajili ya watoto wangu, nimechagua uzima kwa ajili ya mwenzi wangu, nimechagua uzima kwa ajili ya damu yangu, nimechagua uzima kwa ajili ya afya yangu, nimechagua uzima kwa ajili ya wapendwa wangu, nimechagua uzima, nimechagua uzima, nimechagua uzima, nimechagua uzima. Na iandikwe mbele zako, nimechagua uzima, isomeke mbele za shetani, nimechagua uzima, isomeke mbele ya magonjwa ya sasa na yatakayokuja, nimechagua uzima, nimechagua uzima, nimechagua uzima. Nitaishi mimi na wanangu, nimechagua uzima, nitaishi mimi na watu wako ulionipa, nimechagua uzima, mimi na nyumba yangu, mimi na kanisa langu, mimi na huduma yangu, nimechagua uzima kwa jina la Yesu. Kila kiti kitakachowekwa kimewekwa uzima katikati yetu, tunapumuliana uzima kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Life in this hall, life outside, wherever I will be, I declare life. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah. Na haya ndio majibu ya daktari. No disease. Kila hospitali utakayoenda. No disease.
Amen.
na madhara yote yaliyokuwa yanatokea hayataonekana tena.
Amen.
Hayataonekana tena.
Amen.
Kila sauti iliyokuwa inasikika ndani ya hiyo damu imenyawazishwa.
Amen.
That voice is silenced forever.
Amen.
Is silenced forever.
Amen.
It is silenced forever.
Amen.
It is silenced forever.
Amen.
Watu wangu wao kule nje mnanisikia ninachosema? Sema it is silence forever.
It's silence forever.
Hallelujah.
Amen.
I'm well. I'm healed.
Yes.
I am better. Can I see healed people here?
Yes.
Can I see healed people here?
Yes.
Kimuona mtu amekaa muulize mwenzetu nini kinaendelea? Shout out, I got a testimony. I'm healed. Glory be to God. Look at my mothers here. They are even jumping. They are even jumping.
Yes.
Yeah.
Yes.
Kuna vijana wanashindwa na mama hapa wanafanya kuruka. Look at you. Show me your heal. Show me your heal. Show me if you are better. You are one wenye afya ya kiungu. Where are you? I don't see you. Hallelujah! Better than before. Better than yesterday.
Yes.
Hallelujah!
Amen.
You don't like anything in your body? Shut up.
Hallelujah.
Get out.
Yes.
Sio kuna kauvimbe kama yeye. Go. Kuna namna tumbo lako linasogea bila utaratibu. Yeye.
Get back. Get back.
Yes.
Unaenda wapi? Get back. I command every muscle to be strengthened. Every muscle be strong, be strong. Be strong, be strong. Be strong. Get back.
Yes.
Sio kuna nyama zimefungua. I call you. Hallelujah.
Amen.
My sisters, are you here? Hii kuna namna uelewi mwili wako. I call you. Come. Come. Ni mambo ya kutokea tokea tu sio sawa. Hallelujah. Hallelujah. Talk to your muscles. Talk to. We talk to. Come on. Pia sema Yesu alipomgusa yule mgonjwa kwenye mkono, homa ikamuondoka. Mama yake Petro alikuwa anaumwa. Yesu alipomgusa akawa mzima. Come on. Nyama hapa zimepungua bwana. I'm calling extra meat. Calling for extra meat. Eti my sister. We will not do surgery. We will call extra. My sisters, are you here? Sijui kuna vitu vielewi. I call it back. I reduce every fat. Please. This is how we do. I reduce every fat. In the name of Jesus. Every unnecessary fat. Go back. Go back. Blaza usikubali ukaendaenda tu. No, kuna nyama uzielewe kwenye mwili wako bro. Shuhika nazo. I reduce every fat. I reduce every fat. Kaka ukioa uhitaji vumbi la Kongo. Anyway. Hallelujah. Oh, sio na maradhi mavi. Paka unywe vidonge ya nini?
jifungie mahali siku zako mbili tatu baba katika jina la Yesu.
I speak life. Wanaume itikia amina.
Amen.
Unayemweleza wewe mwingine sasa, kwa nini unaongea hivi? Na hapa ni kanisani. Aliyeumba umwili ni nani? Kwa aliyeweka hivyo viungo. Yaani uwe na ujasiri wa kumweleza daktari wako kwamba vitu haviendi, alafu uone aibu kumweleza Mungu. Kaa chini na Jehova. I am. Rakalabashata. Kara. Rimo shakatoya. Dada yangu umeolewa, mzee umwelewi? Mwambie baba nani? Sipate pressure, lala tu hapo mume wangu. Baba watoto lala. Niachie nina kazi. Bibi anasema utauambia mlima huu ng'oka. Kumbe mlima unaweza ukahama. Unauambia mlima inuka. Ala. Baba watoto waeleweki. Msaidie huyo baba. Na kama una anointing oil, unamaliza kabisa. Roho Mtakatifu. Rapa liko sandi ya barash. Barakse ni karosh. Arabia badades. Anyway, Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuinulie uso wake akufadhili. Bwana Mungu akuangalie nuru ya uso wake akupe amani. Live in divine health from today.
Amen.
Walk in the divine health from today.
Amen.
We didn't pray for healing.
Yes.
We pray for divine health.
Yes. Amen.
Have you noticed what Jesus said? Yes. Mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Sio uponyaji.
Yes.
Afya. God want to us to live in health, not in healing. Health. Receive divine health.
Yes. Receive
from today, walk in divine health.
Amen.
I say walk in divine health.
Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.